సగలే మిశ్రాచోత్.
రేడియోన్ సగలే మిశ్రాచో సగంతాన్ ఫయ్యా మతద్రే గరాగరారత్ వాఏ ఫయ్యా ఇలాల్చిసే బరుంస కొప్పేసే
అఫాన్ ఒరోమోతిన్ తొర్బనిత్ గుయ్యా తొక్కు యరో హుండా ክብጠ ተገልገለ ሰዓት ይተኩ ፈለካዳ የገሌ ደቂቃ ኩደሸኒ ፍስኒ ዲየት
ፈዩማ ቀባቹን ቀበኛ ሁሉ ማጫል
ፈዩማ ኬን ሃይገን
ነጋ ፈራሪዋ ቀዮ ኢዶ እስንጅርተን መረት እስኒ ፋባ የቱየኒ ነጋ ኬኛ እስኒ ፍጤስን አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰገሌም ስራቾራ ከበጀሙ ደጌፈቶ ተኬኛ አተም ጅርቱ ዋቀዩ እሰ ሁንዱ መኬኛ ኤጌ ሐራኑ ገፍ ከለን ሃተው ሐራ ካንሽን ኬሱም ሲስኑ አለማዩ ዳዊት ይፊ አነዳ ቃበንቲቲ ቆጲን ኬኛ ሐራ አኩማ እሽን ኢምቤክቱ ዮካን እንያደቱ የኔ አብደኑ ዋኤ ፈያቲ ኩታ ሰደፋ ሐሳ ዶክተር ዳዊት መልካሲ ወጅን ጎን እሰከና ይሮደር በስርት ቆጲቺ ዋን ህንደጋምን ሐፊፍ እረዴብኡ ዳፍ ድርቀምነር ዱራፊ ቦደ ቆጲ ኬኛ ከናስ ፋሩ እስኒፍለንጅር ሃንጋ ጡምረ ቆጲ ኬኛ ሐራቲ ኑ ወጅን ትራሽኒን ጀና አማ ቡሌቲን ኬኛ ሹሜ መገሳ ዋቀዮን ኑፍ ገለቴ ፈቴ ገራ ቆጲ ሰታኑቲሞ ጨና
መቃ ጎፍታ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን የዋቀቹ አባ ህልማ አፉረ ቁልቁሉ ሲገለቴ ፈቻ ዋቅ አብርሃም እስያቅ ያዕቆብ ሰዓቲ ከነሲከደና ጎፍታ ገራን ኬኛ ባዬ ደደቤ ለፊን ነን ኬኛ ባዬ ቡቱቴ አፉሪ ኬኛ ደደቤራ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይትኒ ዋቀዮ ሙለኒ ኬኛ ደደቤ አፉሪ ኬኛ ደደቤ ጅሬኝ ኬኛ ቡቱቴራ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለኬ ሰጃልጠቱን ዋቀራ አልተኮኑ ምለዱ ሆምነ ዱአከ ኢየሱስ ክርስቶስ ይትኒ ወንቲ ጅሬኝ ኬኛ ረትሞ ወንቲ አፉረ ኬኛ ረትሞ ወንቲ ሙለተ ኬኛ ረትሞ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰዓቲ ከነዋቀይ ሰበከራ ወጅቶተ ወንጌላራ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወጅቶተ መነከራ ወንቲ ረትሞ ኤጅሩ ወንቲ ቲማር ሜጅሩ ወንቲ ሰሙሳኔ ቀበቴ ኤጅሩ ኤርጋም በርቸከሳ አፉሪ በርቸከሳ ሰዓቲ ከናጀል ቀቤ ሰሙነ ሞታር ቀልቢነ ሞታር አፉረነ ሞታር መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንቲ ውልፍነ ኬቨንታኔ ወንቲ ሙለተ ኬከሳ ቲኛቻጅሩ ሁምኒ አፉረ ኬብራ ሄነርገምነ ሰደንቴክሶ ኬብራ ከነነርገምነ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓቲ ከነዋቀዩ ሰሙነ ሞታር ድሬኝነ ሞታር መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ራ ከንጨረመ ሃቶ እራ ከንጭጭት ሃቶ ብላን ከእራ ከንጨረ ሃቶ እብደ ከንራ ከኛተመ ሃቶ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይትኒ መቃ ኢየሱስን
አሜን ኦብለቲከኛ ሹሜ መገርሳ በከሸን ጅርቱት ዋቀዮ ተጃጅለሽ ሃኤ ቢሱ ጀና ፋሩ ብለሰከኛ ደስታን ሰርሙ ከናንሞ ጋራ ቆፒ ኬኛ ዋይፋይ አደግ
ምርጋ ኩምኮ ማብራ ወጡ ሱዋ ማማሪ ነጀዳነ ወጡ ነርሰዴ ረቲ ወፈጋቲኮ ወይቻ ነርቤዎ ማሎ በሪኮ ናፈቱሪኮ አረንጋል ፈቶ እጭ ጎምቦዋ ባንኮ ኢየሱስ ዮም ደራቧ ካራደዳታ አኖስንኤጋ እጭ ገረኮ ዶከታነርጋ ሰላሪ ፈካ
ኦብሌሰኬኛ ደስታይን ሰርሙ ጉዳ ገለቴፈና ዋቀዩ ተጃጅለ ሳሃ ኤቢሱ ኢጋን ገራ ቆጲ ኬኛ ዋኤ ፈያቲ የሮ ደርቢኑ ቶርቤ ደርቤ ሐሳ ኩታ ለመፋ ዶክተር ዳዊት ወጅንጎ ነከሰት ዋኤ ቃመነማ በቀክሰኒ ሆዱ ዮካን ሞወልዳኑ ይላልችሴ ኢቤን ቃመነማ በቀክሰኒ ወልዳኑት ነምጌሱ ካን አከ ታይፎይዲ ስሪቲ ቆሪቻን ኡቱ ወልዳነሙ እንደንዳሙ ገሩ የሮ ኡቱ ይወልዳነምን ሐፈን መርኡማን ነማጭሬ ዮካን ኡሬ ገራቃ መነማ በቀክሰኒ ወልዳኑ ትጌሱ አከ ደንደኡ ኑፍ ሂመኒ ዮካን ሞኑፍ ኢፕሰኒ ትራን ካን ብራን ሆጂ ሁምና ኦሊ ወጀቹዳን ዮካን ሞጀቹራን ካንከ ኬኛን መርኡማኒ ሐጳቴ ከራ ሐጳቴ ሰነ መርኡማን ገረበከት ኢቤ ገረበከት ሙልአታ ዮካን ሁሉፈ ጅኔ ካን ዋምኑ ጀቹዳ ኢሰከነረት አከ ኢሳን ኢብሰኑ ከነኒፍ ጋፊ ካሴ ዴቢሳ ሐር akan isinif kabadit yaad. Wada isinif galen kopi kenya torbet umre. Hoji jajjaba attamitu hullufa namatti fidu danda'a kanjelu gaffin garat umra. Muzik akanan garasati darbena.
Hoji jajjaba iroh hojjennu. Pressuring kesa kama kenya kesuma. Pressuring gara kenya kesa juru hindabal. Yeronu iwato kuhumna nulfuru raf jennu. Kesa kenya kanjiru. Iban yokan mo pressure itu dabal. Pressuring sun yeroda balu. Kenyan gara kenya. Kenyan gara kenya kanara kanjiran. Marumani if mora durubatik abani kanjiran kun. Dedebi kesa hapa chudandaw. Kesuma laftik awan toko toko jira. Nanufa kenya af kama... Fincani gara radon jiran hiddoti toko toko karasan kesa darban kawa umaman ipata antujira. Isan kun yorotti akammeni kana prejerin kesa gara kenya sun dadabala ademu. Charra balata ademu. Kawa ansani da ituti dabala ademu. Akkasumas kenyan yokan abdominal wall. Jenna wallin gara kenya sun hapachu sani rakan kaye. Battalan wiwanta ulfata toko ulfunutti. Innisla hapata jirusun. Yero inni. Layering ini kesa rasun. Iddo sagat di surah kan kei maruman kinyaf mori. Karak awa waisane madubban nukana gara goga jalata chiasi rosan fuchan. Arginanna. Fuchu kesa kama kinyakan jiran marumani tif morai chure ro hullufa jun hullufa ro junnu. Kesa gara kinyakan jiran marumani if moratu. Karak awa argetan sanan yukan mo kara kinyan yuka. Woling gara kinyasun hapati sanan goga jalata chias fuchu sani jechura.
Isan kunega kumasile dubanne baaksamale karansanitin foyen argatan injiru kambran way baaksani wallanu lachse sila baaksani wallanu kambar baachsan qama kenyaf alaga kantaan qama kenya kesa kaani alaga kantaan guddetani irosan ne befidan injira jetani tumor kanjeru natuktani turtan isanimo atamitin umam
Tole, tu mari warra jiran kana dola matti gara gara baaf ni ilaalu ndenya. Afaan oromootiin jecha isaa wajjin wal qixxaatu argachuu dandeenya iddoo ta'eef tu mari suma jiru sanaan itti fufna. Isaan kun gosa lamatti hiruu dandeenya. Gosi inni tokko afaan ingiliffaat innocent jedhu yookaan immoo garraamii kan nama hin miine sababuma adda addaatiin keessa qaama keenyaatti uumamanii guddataa deemuu isaaniirraa kan ka'e. Qaama keenya silaa uumamaan naannoo sana jiraatan irratti dhiibbaa ba'aa yeroo isaan itti ta'an sababa kanaaf jenneeti kan nuyi operaasiyoonii yookaan immoo baqasanii wallaannu yookaan bakkee qaama keenya adda keenya irratti yoo ta'e iddoo mul'ataa irratti yoo ta'e immoo miidhaginaaf bifa nama sanaa irratti jijjiirama inni fidu sanaaf jedhaniitu wallaansi kan godhamuuf. Isaan lammataa immoo akkasa jalqabaasan inoosentii kan hin taane. Yookaan immoo garraamummaa kan hin qabne gara jabeessaaf nama sana miidhuu kan danda'an keessa qaama namaattis ta'uu danda'a akkuma dubbanne bakkee gogaa keenya irrattis ta'uu danda'a eessuma irratti uumamuu danda'u. Isaan kun immoo maqaa kaansar jedhamu kennamaa fi isaan kun akkasicha sanaadhaa pireezhari yookaan immoo qaama keenya lafatti uumaman sana duwwaatuun ta'in booda haasa'uu dandeenya ta'a. Qaama keenya keessas facaanii nanne keenya iddoo gara biraas miidhuu danda'u. Haa ta'u malee ittamittiin uumamu isa jedhu yoo waa isaa kaafne. Keessuma warri sila inoosentti garraamiidha jennu sun akkuma carraa uumamu maaliif uumamu seeliin nanna keenya keessa jiru yeroo jijjiirama agarsiisu jijjiiramni seelii sana akka tuumariin kun nanna keenya keessatti uumaman isaan taasisa. Isaan nuyi kaansarii jennu kun keessuma garuu seelii tokkotu jalqaba ka'ee qaama keenya keessaati jijjiirama yookaan qalbii dabarse yookaan hin maraate jechuu dandeenya seeliin tokko. Seelii yeroo jennu fakkeenyaaf qaamni nama tokkoodha seelii biliyoonaan lakkaa'aman. Seelii biliyoonaan lakkaa'aman of keessaa qabu. Isaan kana keessaa tokkitti seelii tokkitti ta'etu jijjiirama akkasii kana yookaan immoo qalbii dabarsuu akkasii kana fida. Isaan kun dafanii jarjaranii guddatu akka qaama keenya sicha uumamaan nuuf kennameetu hin ta'in ariitiidhaan jarjaranii dafanii guddachuudhaan nanna keenya warra kaan caalaa ariifatanii guddachuu isaaniirraa kan ka'e nanna keenya dhaaluudhaaf jarjaru. Kanaaf fakkeenya salphaasaa yoo fudhanne gamoo tokko fakkeenyaaf amma yoo magaalaa Finfinnee keessatti fudhanne tarii gamoon baay'ee guddaadha jennee nu yaadnu gamoo 20 wayii keessa jiranatti fakkaata. Fakkeenyaaf akka baankii Awaashaa kan irra jiru gara 27 fakkaata hundi goggoruu baadha. Biyya bakkeetti garuu hamma gamoo yookaan fooqii dhibbaa ol kan qaban manni hin jiru. Isaan kun bilookeetii tokko tokkoon walirra tuuluudhaan kan isaan jalqaban. Manni guddaan amma fakkeenyaaf fooqii 150 yoo jenne nuyi waa isaa dubbannu kun ka'umsi isaa garuu bilookeetii tokko lam sadi akka kanatti wal rakaamit kan inni mana hamma sana gaudande blocketin sun immo maluf ke saqa ba yojenne blocketin sun immo ashawa bishan siminto cirrach san kanatti wal tidabalami blocketi tokko mo uma blocketi san akka seeli qama kenya ke saat wal fakke su dandeñ blocketi tokko sana seeli qama kenya ke sa jirani wajini wal fakke sini du bachu dandeñ san akka ma ashawa jennu siminto jennu bishan jennu kanammo genetic factors warinu jennu jira dna jenne waa isaanii akka ittiin dubbanna isaan kana wajjin wal fakkeessuu dandeenya. Kanaaf ka'umsi kaansarii yookaan tuumarii bilookeetii yuutuu hin ta'in jalqabisa sadarkaa yookaan simmintoo isaa tura akkina godhata yookaan bishaan isaa tura akkina godhata yookaan ciracha sana tura akkina godhata isheen sun bilookeetii tokko akka inni miidhamu taasisti jechuudha. Bilookeetiin inni walirra tuulame keenyan tokko ta'u sun immoo iddoo bilookeetii isheen jalqabaa tokko ittiin sun rakkatteef jecha yeroo booddee. Guutummaa wooli yookaan immoo keenyan karaa tokkoon jiru sana akka inni miidhaa deemu dafee furmaata argachuudhaa baannaan immoo mana guddaa gamoo dhibba qabu isaa ol qabu sana akka inni miidhuu danda'u akka ittiin yoo fudhanne yaadne seeliin kaansarii akkuma inni kana jeneetik faaktarii irraatii kaatii jeneetik faaktarii sana keessatti jijjiirame ta'e sun immoo seelii sana jijjiiraa seeliin sun immoo akkuma inni kana garmalee ariifatee guddachuudhaan warra kaan caalaa dafee wal horuudhaan. Qaama keenya keessatti yeroo inni baay'ataa deemuuf irrumaa jala qaama keenya dadhabsiisaa miidhaa akka inni adeemutti arginanna. Ka'umsi tuumarii yookaan immoo wanta qaama keenyaaf fooreenii ta'an yookaan immoo keessummaa ta'an kun sadarkaa baay'ee ijaan hin argamne maayikirooskooppii irra yoo darbee elektiroon maayikirooskooppii wanta jedhamuun mul'atu jalqabeetu saboodee qaama nama sanaa guutummaa isaa kuffisa jechuudha.
Egaa tuumar kan jennu kun jalqabisaa tokko ta'ee guddina isaa irratti garaagarummaa qabaata jechuudha. Amma yeroo ammaa. Achumaa nami gara dhibee kaansariitti sin deebisa yookaan immoo itti fufnaa biyya keenya keessatti hin dubbatama gaa hawaasa keessatti abalu kaansarii godhate abalu akkas ta'e namoota baay'eenis immoo du'aa akka jiran hin dhageenya odeeffannoo isaa galmeedhaan kunoo mana kaansarii du'ee manatu qabamee jira waan jedhu yoo argachuudha yookaan immoo isarra dhaabanee dubbachuudha baannellee durii biyya kana keessatti yookaan nuti hin beekumo kaansariitu hin turremo amma baay'inni isaa kun attamitti inni odeeffamu immoo dhuguma hojii keessan irratti amma waan isin mudatu walitti qabaanaa ibsa. Yaada Dooktar Daawit nuuf kennaniif maqaa keessan hundumaatiin nan galateeffadha. Torbee immoo iddoodhuma har'a dhaabne kaasne itti fufna. Faaruu dura gidduutti kunneen hanga xumura qophii keenya har'aatti nu wajjin turaasin hin jenna kabajamoo dhaggeeffatoota keenya.
Waaqayyo saraatu akka dubbate akkasuma immoo ishee raawwate ijoomte ta'o ooma seenaa fi gochuu dandeessa.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamuu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee 1366 Finfinnee bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66 24 Duwwaa 9 11 41 66 24 kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu fuula feesbuukii teelegiraamii fi waatsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu fuula feesbuukii teelegiraamii waatsaappii keenya argachuu yoo feetan yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Meerrega kunkoo maafirraa waatoo suwaama maaliif na jalaa na waatoo.